Deuteronomy 28 verse 1. Kuya kuthuma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho. Uqaphele ukwenza yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla. UJehova uNkulunkulu wakho akuphakamise phezu kwazo zonke izizwe zomhlaba. Verse 2. Zonke lezi busiso ziyakufika phezu kwakho, zikufice uma ulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho. Verse 3. Uyakubusiswa emzini ubusiso nasensimini. Verse 4. Iyakubusiswa inzalo yesisu sakho, nesithelo zomhlaba wakho, nenzalo yezilwane zakho, nesanda sezinkomo zakho, namazinyane ezimvu zakho. Verse 5. Kuyakubusiswa iqoma lakho nomkhombe wakho okuxova isinkwa. Verse 6. Uyakubusiswa engeneni kwakho ubusiso nasekuphumeni kwakho. Verse 7. UJehova uyakwenza ukuba izitha zakho ezikuvukelayo zibulawe phambi kwakho, ziyakuhlasela ngandlelanye, zikubalekele ngezindlela eziyisikhombisa. Verse 8. UJehova uyakuyala isibusiso sibe phezu kwakho, ezingulubaneni zakho nakukho konke obeka kukho isandla sakho, akubusise ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. Verse 9. UJehova uyakukumisa ube yisizwe esingcwele kuye, njengokufunga kwakhe kuwe. Uma uyigcina imiyalo kaJehova uNkulunkulu wakho, uhambe ezindleleni zakhe. Verse 10. Bonke abantu bomhlaba bayakubona ukuthi ubiziwe ngegama likaJehova bakwesabe. Verse 11. UJehova uyakwandisela okuhle inzalo yesisu sakho, nenzalo yezinkomo zakho, nezithelo zomhlabathi wakho ezweni uJehova alifungela oyihlo ukukunika lona. Verse 12. UJehova uyakuvulela indlu yakhe yengcebo, izulu anise imvula yezwe lakho ngesikhathi sayo, abusise wonke umsebenzi wesandla sakho, uyakutsheleka izizwe eziningi kepha ungatsheleki lutho kuzo. Verse 13. UJehova uyakukwenza ube inhloko ungabi ngumsila, woba phezulu kuphela ungabi ngaphansi, uma ilalela imiyalelo kaJehova uNkulunkulu wakho engikuyala ngayo namuhla ukuba uyigcine uyenze. Verse 14. Nalapho ungaphambuki nakulo elilodwa lamazwi engikuyala ngawo namuhla ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo kulandela abanye onkulunkulu ukuba ubakhonze. Verse 15. Kuyakuthi uma ungalilaleli izwi likaJehova uNkulunkulu wakho ukuba uqaphele ukwenza yonke imiyalo yakhe nezimiso zakhe engikuyala ngakho namuhla, zonke lezi ziqalekiso zikwehlele zikufice. Verse 16. Uyakuqalekiswa emzini uqalekiswe nasensimini. Verse 17. Iqoma lakho liyakuqalekiswa, kuqalekiswe nomkhombe wakho okuxova isinkwa. Verse 18. Inzalo yesisu sakho iyakuqalekiswa, nesithelo zomhlabathi wakho, nesanda sezinkomo zakho, namazinyane ezimvu zakho. Verse 19. Uyakuqalekiswa ekungeneni kwakho, uqalekiswe nasekuphumeni kwakho. Verse 20. UJehova uyakwehlisela isiqalekiso nokuphaphatheka nokusolwa kukho konke obeka isandla sakho kukho ukuba ukwenze uze uchithwe, ubhubhe ngokushesha ngenxa yobubi bezenzo zakho ongidelele ngazo. Verse 21. UJehova uyakunamathelisa kuwe isifo aze akuqede ezweni ongena kulo ukulidla. Verse 22. UJehova uyakukushaya ngesifuba nangomkhuhlane nangesivuvushisa somzimba, nangokushisa okukhulu nangenkemba, nangokuhamuka nangesikhutha, kuyakukugxosha uze uphele. Verse 23. Izulu lakho eliphezu kwakho liyakuba yithusi, umhlaba ophansi kwakho ube yinsimbi. Verse 24. UJehova uyakwenza imvula yezwe lakho ibe ngumsizi nothuli, kuyakwehla ezulwini kufike phezu kwakho uze ubhujiswe. Verse 25. UJehova uyakwenza ukuba ubulawe phambi kwezitha zakho, uzihlasela ngandlelanye, uzibalekele ngezindlela ezisikhombisa phambi kwazo, ube ingepe embusweni yonke umhlaba. Verse 26. Isidumbu sakho siyakuba ngokudla kwezinyoni zonke zezulu nolwezilwane zomhlaba, akukubakho ozihebezayo. Verse 27. UJehova yakukushaya ngamathumba seGibhithe, nangamaqhubu, nangomuna, nangokhwekhe ongenakuphulukiswa kukho. Verse 28. UJehova yakukushaya ngobuhlanya, nangompumputhe, nangokucwaneka. Verse 29. Uphumputhe emini njengempumputhe iphumputhe ebumnyameni, awuyukuphumelela ezindleleni zakho, uyakucindezelwa kuphela, uphangwe, akukubakho muntu wokukusindisa. Verse 30. Uyakuganwa ngumfazi omunye umuntu alale naye. Uyakwakha indlu ungahlali kuyo. Uyakutshala esivini ungazikhi izithelo zaso. Verse 31. Inkabi yakho iyakuhlatshwa emehlweni akho ungayidli. Imbongolo yakho iyakuhlwitha ebusweni bakho ingabuyiselwa kuwe. Izimvu zakho ziyakuniwa izitha zakho kungabikho zisindisayo. Verse 32. Amadodana akho namadodakazi akho ayakunikwa ezinye izizwe, amehlo akho abheka aphele ngokuwalangazelela, lonke usuku ungabikho lutho emandleni esandla sakho. Verse 33. Izithelo zomhlabathi wakho nayo yonke imisebenzi yakho kuyawudliwa isizwe ongasaziyo, wena ucindezele kuphela uchotshozwe. Verse 34. Ukuba ucwaneke ngokubonwa ngamehlo akho oyakukubona. Verse 35. UJehova yakukushaya emadulweni akho nasemlenzeni ngamathumbu amabi ongenakuphulukiswa kuwo, kusukela ematheni onyawo lwakho kuze kufike okhakhayini lwakho. Verse 36. UJehova yakuyisa wena nenkosi oyibeke phezu kwakho kuso isizwe ongasazi, wena nawoyihlo ukhonze lapho abanye onkulunkulu imithi namatshe. Verse 37. Uyakuba isimangaliso nesaga nesifenqo phakathi kwezizwe zonke lapho uJehova yakukuyisa khona. Verse 38. Uyakuphuma nembewu eningi uyensimini, ubutho kuyingcosana ngokuba kuyakudliwa isikhonyane. Verse 39. Uyakutshala izivini uzisebenze, kepha ukuliphuza ewayini ungabuthi izithelo zomvini, ngokuba umswenya uyakuzidla. Verse 40. Uyakuba neminqumo phakathi kwemikhawulo yakho yonke, ungazigcobi nokho ngamafutha, ngokuba izithelo zeminqumo yakho ziyakuvuthuluka. Verse 41. Uyakuzala amadodana namadodakazi, kepha wayekuba ngawakho ngokuba ayakuthunjwa. Verse 42. Yonke imithi yakho nezithelo zomhlabathi wakho kuyakudliwa isikhonyane. Verse 43. Umfokazo phakathi kwakho uyakuphakama phezu kwakho njalo njalo, wena wehle njalo njalo. Verse 44. Uyakukutsheleka wena, ayukutsheleka yena, yena uyakuba inhloko, wena ube umsila. Verse 45. Zonke lezi qalekiso ziyakwehlela zikugxoshe zikufice uze ubhujiswe, ngokuba awulalelanga izwi likaJehova uNkulunkulu wakho ukuba ugcine imiyalo yakhe nezimiso zakhe abekuyale ngakho. Verse 46. Zibe phezu kwakho isibonakaliso nesimangaliso naphezu kwenzalo yakho kuze kube phakade. Verse 47. Lokhu ungamkhonzanga uJehova uNkulunkulu wakho ngokujabula nangokwenama kwenhliziyo ngenxa yobuningi bezinto. Verse 48. Uyakuzikhonza izitha zakho, uJehova yakuzithuma kuwe ngokulamba, nangokoma, nangobunqunu, nangokuswela izinto zonke, abeke ijoka lensimbi entanyeni yakho aze akubhubhise. Verse 49. UJehova yakuthumela isizwe esivela kude ekugcineni komhlaba njengokundiza kokhozi, isizwe ongayikuqonda ulimi lwaso. Verse 50. Isizwe esinobuso obujamayo esingayikunakekela ubuso bomdala, singabi namusa komusha. Verse 51. Siyakudla inzalo yezinkomo zakho nezithelo zomhlabathi wakho uze ubhujiswe singakushiyela amabele noma iwayini noma amafutha noma isanda sezinkomo zakho noma amazinyane ezimvu zakho aze akuqede. Verse 52. Siyakukuvimbezela konke amasango akho zize ziwe izingange zakho owazithambayo ezweni lakho lonke. Sikuvimbezele konke amasango akho ezweni lakho lonke uJehova uNkulunkulu wakho akunike lona. Verse 53. Uyakudla inzalo yesakho isisu, inyama yamadodana akho neyamadodakazi akho uJehova uNkulunkulu wakho akunike wona ekuvinjezelweni nasekuxinekeni izisa zakho eziyakuxina ngakho. Verse 54. Umuntu othambileyo notetemayo phakathi kwenu, iso lakhe liyakuba libi kumfowabo nakumkakhe osesifubeni sakhe nakuyo insali yabantwana bakhe abaseleyo. Verse 55. Ukuba angabaniki inyama yabantwana bakhe abadlango kuba engasalelwanga lutho olunye ekuvinjezelweni nasekuxinekeni eziyakuxina ngakho izitha zakho konke amasango akho. Verse 56. Owesifazane othambileyo notetemayo phakathi kwenu obengenasibindi sokubeka amathe onyawo lwakhe emhlabathini ngenxa yokutetema nokuthambeka, iso lakhe liyakuba libe endodeni esesifubeni sakhe nasendodaneni yakhe nasendodakazini yakhe. Verse 57. Nakumzanyana wakhe ophuma phakathi kwezinyawo zakhe nakubantwana bakhe akubazala, ngokuba uyakubadla ngasese ekusweleni kwakhe ekuvinjekezeleni nasekuxinekeni eziyakukuqina ngakho izitha kuwo onke amasango akho. Verse 58. Uma ungaqapheli ukuwenza wonke amazwi alomthetho alotshiwe kulencwadi ukuba ulesabe igama lakhe elidumisekayo nelesabekayo elithi uJehova uNkulunkulu wakho. Verse 59. UJehova uyakwenza izifo zakho ukuba zimangalise kanye nezifo zenzalo yakho, izifo ezinkulu ezihlala isikhathi eside nokugula okubi okuhlala isikhathi eside. Verse 60. Uyakubuyisela phezu kwakho zonke izifo zaseGibhithe owazisabayo zinamathele kuwe. Verse 61. Konke ukugula nazo zonke izifo ongalotshiwe encwadini yalomthetho lokho uJehova yakukukhweza phezu kwakho uze ubhujiswe. Verse 62. Niyakushiya nibe ingcosana ingani naningengezinkanyezi zezulu ngobuningi, ngokuba awulalelanga izwi likaJehova uNkulunkulu wakho. Verse 63. Kuyakuthi njengalokho uJehova wayejabula ngani ukunenzela okuhle nokunandisa, kanjalo uJehova jabule ngani ukwenza kubani bhubhe niqothulwe nisishulwe ezweni eningena kulo ukulidla. Verse 64. UJehova yakuhlakazela phakathi kwabantu bonke kusukela kolunye uhlangothi lomhlaba kuze kufike kolunye uhlangothi lomhlaba ukhonze lapho abanye onkulunkulu ongabaziyo, wena nawoyihlo imithi namatshe. Verse 65. Phakathi kwalezo zizwe awukuthola ukuthula, kungabikho kuphumula ematheni onyawo lwakho, kepha uJehova uyakukunika khona inhliziyo eqhaqhazelayo nokuphela kwamehlo nokudangala komphefumulo. Verse 66. Ukuphila kwakho kujikiswe phambi kwakho, kwesabe ubusuku nemini, ungabe usaba nethemba ngokuphila kwakho. Verse 67. Ekuseni uyakuthi sengathi ngabe kukusihlwa, nakusihlwa uyakuthi sengathi ngabe kusekuseni, ngenxa yengebhe enhliziyo yakho oyakuba nayo nangenxa ukubonwa ngamehlo akho oyakukubona. Verse 68. UJehova akubuyisela eGibhithe ngemkhumbi ngendlela engasho ngayo kuwe ukuthi awusayi kuyibona futhi lapho niyakuzithengisa ezitheni zenu nibe izigqila nezigqilakazi ningathengwa muntu kodwa.